just see bigambo bya mbyeyi, bigambo bya batuze.
Oiske na kumata ngende mu lukiko, bulirize bitase biri mu lukiko. Chairman tumuze yo, neda 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 sewo. Nsonga lwaki tetumuza yo, mu malwaliro temuli jagala. Chairman tumuze yo, neda 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 sewo. Nsonga lwaki tetumuza yo, amakubo gamulemo kulina. Sama kuba abana bayitemu nga bagenda kusomero. Lwaki owala ne gwanga lyofuga ensonga si muzaale wamu. Futa gali nyate gakanga okufuna mu malage na bulaya
samu
omalofu kamalaya chairmani tumuze yo neda 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 sewo nsonga lwaki tetumuza yo mu malwaliro temuli jagala chairmani tumuze yo neda 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 sewo nsonga lwaki tetumuza yo amakuboga mulemo kulima
Maso, tewali muzibu.